ziko mwino mbare, ziko mwino mbare extra. Madzulo abwino ku Houston. Ine nditudi ndikutengawo ngati mwai waukulu wodzakhala kuno kachiwiri sikuno mu Houston. Papita zaka zambiri kuchokera pamene ine ndinakhala ndi mwai wodzakhala kuno. Ndipo ndinakhala ndikumvetsera usikuno kwa aliyense wa oyankhula awa. Ndipo tsiku lina pamene ine ndinali nditakonzekera kwa chinthu china chakenso malo ena, ndipo ine ndinadziwa kuti ana amenewo anali akuyang'anizana ndi imfa, ine ndinaganiza ngati china chake chingawachitikire ana amenewo, ine sindidzakhoza kudzikhululukira ndekha zakusabwera kuno kudzapereka lingaliro langa ndi kudzachita zonse zomwe ine ndikanatha kuti ndidzawathandizire amayi ndi abambo awa. Ndizana awa ndi kudzachita zonse zomwe ndikanatha zakupulumutsa miyoyo yawo. Ndipo Houston yali ndi malo achikumbutso kwa ine. Iye ali ndi zikumbutso zambiri zazikulu zomwe ndakhala ndi kuzikonda kuyambira pamene ndinabwera kuno koyamba zaka zambiri zapitazo. Chakuno ku Herald of Faith Mbare Kidson, ndipo kenako kumusi kuno ku nyumba yoyankhuliramo pamene ine ndinali kuno ndi mbare Raymond Ritchie ndi atumiki ya mzindawu. Ndipo kenako ndithudi bambo Ayers, bambo Kipman, usiku umene kamera inatsimikizira kuti ine sindinkanena chilichonse chimene chinali cholakwika. Izo zinali zoona. Ndipo pamene diso la makina kamera linajambula masomphenya a kapena osati masomphenya zenizeni, Khristu amene ife timamulalikira ndi kumukonda kwambiri anali nafe kuti iye analonjeza kuti akanadzakhala nafe. Ndipo kamera inajambula chithunzi chake. Nthawi zambiri ine ndakhala ndikunena mu nthawi zakale kuti ine ndimakuona kuwala kuja nthawi zonse, koma nthawi zina anthu akhoza kumakayikira pang'ono zayiko chimene iwe ukhoza kukhupirira kuti iwo akhoza kukhala mwanjira imeneyo, koma usiku umenewo izo zinatsimikizira izo. Iyo inali nthawi yoyamba imene iko kunayamba kwajambulidwapo. Kuyambira pamenepo iko kwakhalako kujambulidwa kangapo mu Germany posachedwapa ndi kubwera kumeneko. Pamene kudzoza kunalipo ndi pamene iko kunabwereranso. Ndipo zinthu zimenezo sizoti zimukweze munthu wina wake, koma izo ndizoti zitsimikizire kukhalapo kwa Yesu Khristu pakati pa anthu ake. Ndipo ife tikukhulupirira kuti Ambuye Yesu yemweyo ali pano sikuno kuti adzatithandize ife mu nkhani iyi. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti iye ndi wokondweretsedwa kwambiri ndi izo kuposa momwe ife tingakhalire. Ndipo ine ndithudi ndikuwamvera chisoni makolo anawa. Ndipo phewa ndi phewa ndi mwamuna ndi mkazi aliyense amene akuyesetsa kuti awapulumutse iwo kunsagwada za imfa. Ndipo tsopano ine ndamva kuti uwu si msonkhano wachitsitsimutso, koma ndi chabe a mndandanda wa misonkhano ya mapemphero imene yakonzedwera miyoyo iyi imene ili mithunzi ya imfa. Ndipo kotero ine ndachedwa, sindiyankhula motalika kwambiri, koma ndikufuna kutenga mutu kapena phunziro kani kuchokera mu nkhani imene ine ndikufuna kuti ndiwerenge malo awiri mulemba. Ndipo inu amene muli ndi mabaibulo ngati mungatsegule ndi ine kwa mphindi chabe, ku buku la Filipi mutu wa wani ndi ndime ya 20 ya mutu wa wani wa Filipi. Malingana ndi zembekezo zanga zoona mtima ndi chiyembekezo changa kuti sindidzachita manyazi mukali konse, koma ndi kulimba mtima konse monga nthawi zonse, koteronso tsopano Khristu wadzakulitsidwa muthupi langa, kaya izo zikhala moyo kapena imfa. Ndipo kenako mu aponso mu buku la machitidwe mutu wa 2 ndi ndime ya 3 ndikhoza kuwerenga ya 25 mpaka 3. Pakuti Davide anayankhula zokhudza iye, pakuti ine ndinawaoneratu Ambuye nthawi zonse pamaso panga, pakuti iye ali kudzanja langa lamanja kuti ine ndisasunthidwe. Chifukwa chake mtima wanga unakondwera, ndipo lilime langa linakondwera, komanso thupi langa lidzapuma mu chiyembekezo. Chifukwa ine sindidzasiya moyo wanga ku gehena, ngakhalenso ine sindidzalola woyera mmodzi wanu kuti aone chivundi. Inu mwandidziwitsa ine njira ya moyo, inu mwandidzaza ine ndi chimwemwe ndi maonekedwe yanu. Amuna ndi abale lolani ine ndiyankhule momasuka kwa inu za mbadwa ya gale Davide. Kuti iye ali zonse ziwiri wakufa ndipo anayikidwa manda ndipo manda ake ali ndi ife kufikira tsiku lino. Chotero pokhala mneneri ndipo dziwa kuti Mulungu analumbirira ndi lumbiro kwa iye kuti mwachipatso cha mchiuno mwake malingana ndi thupi iye adzamuukitsa Khristu kuti adzakhale pa mpando wake wachifumu. Iye poonelatu izikale ankayankhula zakuda kwa Khristu kuti moyo wake sunasiyidwe mu gehena ngakhale thupi lake silinaone chivundi. Tiyeni tiweramitse mitu ya tumpindi chabe kwa pempero. Atate athu akumwamba ife ndi oyamikira kwa inu chifukwa cha chifundo. Ndipo izo ndimoona Mbuye chifukwa chimene ife tili pano siku uno. Ndikuti tidzapemphe chifundo. Ife sitikanafunsa izi ngati ife tikanakhala kuti tinalibe chikhulupiriro choti tikhulupirire kuti izo ziperekedwa kwa ife. Amuna auluka kuzungulira dzikoli. Ndipo mapemphero akupita kulikonse kwa inu kuti miyoyo iyawa amene ife tikuwapembedzera moona mtima usiku uno ipulumutsidwe. Ambuye ife tikupempha mphamvu kwa azimayi ndi azibambo a nyamata awa. Ndipo monga ife tikumvera kuti nyamata wang'ono uyu watembenuzira moyo wake kwa inu ndipo akufuna kuti azikutumikirani inu. Ndipo monga ife tinamvera mmodzi wa oyankhula kunena kuti yankafuna kuti adzakhale mtumiki wa uthenga. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mupereke mwayi uwu kwa nyamata wang'ono uyu. Tikhulukireni ife machimo athu, yeretsani mitima yathu ku malingaliro oyipa ndi chilichonse chimene chingakhale mu njira yathu chimene chingatchinge pemphero lathu kuti lisankhidwe kwa anthu awa. Monga ife tawerengera mawu anu ife tikudziwa kuti zonse kumwamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu anu sadzalephera. Ife tikupemphera kuti inu muonjezere kwa ife mwanzimu oyera phunziro limene lingatenge limene lingakhale chifuniro chanu cha Mulungu munkhani tsopano monga tamumvera woyimira milandu ndi ambiri akuyankhula. Ndipo ife tikupemphera kuti tipeze chimene tingachite motsatira. Sitepe yathu yotsatira yoti tichite ndi chiyani? Ambuye ife tili pano kuti tichite izo. Tidziwitseni ife iyo Ambuye kudzera mu mawu anu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la mwana wanu Ambuye Yesu. Amen. Ndidawerenga ndime zochepazi ndiye ndikuzindikira kuti chochitikachi ndi chachikulu chifukwa ndichokhudza. Ine ndimakhoza kuganiza pamene ndinamva ndikulandira telegramu ya maija bwanji ngati ameneyo akanakhala mwana wanga wa mwamuna atakhala mu mzere umenewo kapena mwana wanga wamkazi. Ndipo ine ife tikufuna kuti tiike chilichonse chimene tingathe kwa izo. Ndiyeno yena akhoza kunena chabwino ilo linali gawo laling'ono chabe la mawu limene inu munawerenga mbale Branham. Chabwino izo zikhoza kukhala zoona ponso koma inu mwaona izo sikukula kapena kuchuluka kwa mawu ndi zomwe akutanthauza. Izo ndi basi chimene icho chili ndi lonjezo la Mulungu. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge kuchokera ku usiku uno kuchokera ku mutu usiku uno kapena phunziro kuchokera ku awa mteradi. Ndasankha mutuwu kanthawi kapitako nditakhala mchipinda changa chaku motero chifukwa ndikuganiza kuti tsopano ife tikusowekera china chake chenicheni mteradi wina wake umene ife tingaugwiritsitse ndikudziwa kuti ndizoona. Muora lofunika ngati ili ife tikuyenera kukhala ndi china chake chimene ife tingakhale otsimikizika kuti ncholondola china chake chimene tingagwireko kuti tidziwe momwe vutolo lilili. Tsopano molingana ndi Webster mteradi mwaye yekha ndi chopanda malire mu mphamvu ndipo poyambirira ndi mathero ndipo mapeto ndi ameni ndi mteradi monga chimene icho amenewo ndi mathero ndicho chilichonse. Tsopano chopindula chachikulu chilichonse chimene chinayamba chakhalapo mdziko chakhala chitamangirizidwa ku mtundu wina wa mteradi. inu simungachita chilichonse pokhapokha patakhala china chake chimene mungagwire kwa icho. Pamene mnyamata akufuna kukwatira ntsikana yakuyenera kudziwa khalidwe la ntsikana ameneyo. Kapena ntsikanayo akuyenera kudziwa khalidwe la mnyamatayo china chake chimene iye angakhoze kugwirako. Kodi mwamuna uyu adzakhala mwamuna wolungama? Kodi iye adzakhala mwamuna woyenera kwa ine? Kodi mkazi uyu adzandipatsa ine moyo chimene ine ndikuyembekezera kuchokera kwa iye? Kukhulupirika ndi zina zotero. Ndipo kenako izo zikuyenera kukhala pena pake pamene iwo angakhazikitse awo malumbiro awo akudziwa kuti pali china chake chimene chiti chidzagwire. Ndipo ndi chifukwa chake ife timawabweretsa iwo kutchalichi ndi kumawu a Mulungu kuti tidzamangirize mtheradwe umenewu. Tsopano Paulo apa monga ife tikuonera iye anali ndi mtheradwe amene iye anamugwira moyo wake wonse kutachitika kutembenuka kwake amene anali moyo wokhazikika pa Khristu. Ndipo ndi malo otani kukhalapo ndi mtheradwe. Moyo wokhazikika pa Khristu unali moyo wosiyana ndi umene iye anawukhalapo nthawi ina, chifukwa iye anati moyo umene ndikuwukhala tsopano umene unali wosiyana ndi umene iye ankawukhala. Ndipo inafika nthawi imene Paulo anali ndi chomuchitikira ichi chimene chinamufikitsa iye kulingaliro ili. Akuti Paulo anali munthu wopambana wamphamvu pakati pa Ayuda ndipo wazao Mulungu wopambana, koma iye sanali wotsimikiza kwambiri za mayimidwe ake. Koma tsiku lina pa njira ya ku Damasko kuwala lawira moto linatsika kuchokera kumwamba. Ndipo Paulo pokhala mu Yuda ankadziwa kuti kuwala uku lawira moto linali chinthu chimene chinali Mulungu amene anatsogolera anthu ake kutuluka mu Igupto. Iwo anali atatsatira lawira moto ili, chotero pokhala mu Yuda iye ananena kwa iye mwansanga, "Ambuye, inu ndi ndani?" Iye ankamudziwa iye ngati Ambuye, koma inu ndi ndani? Ndipo liwu linabwerera kuchokera kulawira moto, "Ine ndine Yesu." Ndipo ndizovuta kwa iwe kuti uzimenyana ndi zisonga. Kuyambira nthawi imeneyo Paulo anadziwa kuti Yehova wachipangano chakale anali Yesu wachatsopano. Ndipo iye anali ndi china chake chimene iye akanakhoza kugwirako. Ndipo umo ndimomwe iye anakhozera kulemba bukhu lopambana lija la Ahebri. Tsopano ngati iwe ngati mmoyo wako uli nawo mtheradwe, iwe umachita zinthu zimene mwachizolowezi sukanati uzichite. Makamaka ngati uli ndi moyo wokhazikika pa Mulungu, moyo wokhazikika pa Mulungu umampangitsa munthu kuchita zinthu zimene mwachizolowezi sakanazichita, zosamvetsetseka kwambiri zachilendo. Mchifukwa chiyani moyo wa Chikhristu umakhala wosamvetsetseka kwambiri komanso wachilendo? Ndi chifukwa chakuti iwo amayang'ana ku mawu a Mulungu amene ali pafupifupi achilendo kwa dziko lero. Tsopano ife tili nawo matchalichi, ndipo ife tili nawo mabungwe, ndipo ife tili ndi chipembedzo zochuluka za izo kuzungulira dziko. Mukuzungulira kwanga kasanu ndi kawiri kuyambira pamene ine ndinali ndi inu kuno ku Houston, ine ndapeza chidziwitso chochuluka pa milungu ndi zipembedzo za dziko lino. Koma izo si zomwe ine ndikuzikamba. Ine ndikukamba za mtheradwe wolumikizidwa ndi Khristu, ndiye zimakupangani inu kukhala munthu wosamvetsetseka. Iwe umachita zinthu zosamvetsetseka, kaganizidwe kako konse kamakhala kosiyana kwambiri ndi momwe unkaganizira kale, chifukwa iwe wapeza china chake kuti wazika chikhulupiriro mwa wina wake amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, kuti mawu ake omwe iwo yeni ndi olenga, Mulungu amene anayankhula ndipo dziko linakhalapo, ndipo palibe chinthu chomuvuta iye. Kotero izo zimakupanga iwe kukhala wolenga iwe mwini, chifukwa iwe ukumatenga mawu ake, ndipo mawu ndi ganizo lofotokozedwa. Tsopano Paulo anali atafika mchikhalidwe chimenecho, pamene iye anali analibe chomuchitikira cha maphunziro aza Mulungu zonse pamodzi, koma iye anali ndi umboni wa umwini. Iye anali atakumana ndi Mulungu ndipo anadziwa kuti iye anayitanidwa ndi Mulungu, ndipo palibe amene ankayenera kumuza iye kalikonse za zimenezo. Iye anali wotsimikiza mwantheradi kuti Mulungu anali akanali Mulungu. Ngati dziko likanati lichite zimenezo, ndipo ngati gulu ili usiku uno lakhala pano likanangokumbukira kuti Mulungu akanali Mulungu, iye ndi wokhoza basi kuyankha munkhani iyi monga iye alili munkhani ya machiritso auzimu kapena china chilichonse, iye akanali Mulungu. Ndipo ngati ife tingamange ziyembekezo zathu, osati ziyembekezo zathu zokha, koma lathu lingaliro lathu lovomereza pa chimene iye ananena, ndipo ife nkudziwa kuti icho ndi choonadi. Ndipo anthu amachita mwachilendo, iwo amaoneka kuti amangoyiwala za mbali yolakwika chifukwa iwo apeza ntheradi, chifukwa iwo ndi mawu a Mulungu. Yesu anati kumwamba ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu anga sadzalephera konse. Kotero ngati ife tili ndi mawu alonjezo, ndiye palibe kulephera kwa iwo, iwo sangakhoze kulephera. Kotero ine ndikukhulupirira kuti icho ndi chifukwa chimene misonkhano ya mapemphero ikuno a anthu achipembedzo aku Houston ali ndi chili nayo miyoyo ya anthu. Ndipo icho ndi chimene ife tasonkhanirana pano, ndikuti tidzayitanire pa mphamvu imene ili yoposa malamulo ndi mphamvu zonse zopangidwa ndi munthu, china chake amene angathe kusintha mitima ya anthu monga iye anachitira kwa Farao mu Igupto. Ndipo iye ndi Mulungu. Ndipo ife tikuyenera kusiya tsopano kumayang'ana kumbali yolakwika ndi kuyamba kumayang'ana kumbali yabwinoyo. Ndipo inu musanakhale ndi chikhulupiriro, inu mukuyenera kukhala ndi china chake choti muyikepo chikhulupiriro chanucho. Ndipo ndi chiyani chinanso chimene inu mungachidalire kuti muyikepo chikhulupiriro kuposa mawu a Mulungu wa moyo amene analenga mphamvu za wamphamvu zonse? Ndi chiyani chinanso chimene tingayikepo chizembekezo zathu? Kotero zimakupangitsa iwe kumaoneka mosinthika, kumachita mosinthika. Iwe umayang'ana kwa Mulungu kuti ukwaniritse lonjezo lake. Ndipo pamene zovuta ziuka monga ife tili nazo tsopano, iwo amakhala nangula. Iwo ndi china chake chimene chimakugwira iwe, china chake chimene iwe wamangiriridwa ako. Ilo ndi lonjezo limene ife tamangiridwa ako. Mawu a Mulungu ali monga momwe nangula amakhala ntheradi kwa ngalawa mu nthawi ya namondwe, ngalawa ikhoza kumayenda pa nyanja, nangula amakhala kunja kutsogolo. Iye ndi iyo imakhazikika. Anthu inu kuno ku Houston amene muli pafupi kwambiri ndi nyanja mumaziona ngalawazo zikubwera. Ndipo nchifukwa chiyani zimanyamula kulemera kochuluka uku kwa nangula wa mphamvu uyu? Koma inu mukuona amene mikuntho ibwera, namondwe akukukuma amene amagwedeza nyanja, ndipo amakhoza kuponyera ngalawayo kugombe pena pake ndi kuyiphwanya iyo kapena kuyitembenuzira iyo ku madzi osaya. Iyo imafika mu madzi akuya ndi kutsitsa nangula wankulu uyu amene amakhala atamangirizika kwambiri chomwecho, mpaka kuti iye amakokera pansi pa nyanja, mpaka iye amakazika pamwamba pa phiri lina losaoneka. Ndiye mulole mikuntho imeneyo ikukume ngati kufuna. Iyo ili ndi ntheradi. Nangula amagwira pena pake kumeneko, koma iye ndi iye wagwiritsitsa. Ndipo pamene mafundi akuomba mozungulira ngalawayo, iyo imakhala ndi ntheradi, chifukwa iyo imakhala kuti yamangiridwa. Ndipo umo ndi momwe munthu amakhalira pamene iye wamangirizidwa kwa Khristu ndi kumawu ake ndi kumawakhulupirira. Iwo ulipo ntheradi pamenepo, china chake chimene chimakugwira iwe. Ntheradi umakhala ngati nyenyezi ya kumpoto pamene iwe wasochera, ndipo kufuna kupeza njira yako yobwererera. Nyenyezi ya kumpoto imakhala ntheradi. Tsopano zilipo nyenyezi zina, koma izo zimatembenuka limodzi ndi dziko. Pamene dziko likuzungulira pa izo, ilo limatembenuka kuchoka kwa izo. Ndipo kodinu mumadziwa nyenyezi ya kumawa yomweyo ndi nyenyezi ya kumadzulo nayonso, chifukwa dziko limakhala kuti langotembenuzika. Koma pali nyenyezi imodzi imene simasuntha ndipo imakhala morunjika pakati pomwe pa dziko lapansi ndipo kotero iyo ndi a ndi nyenyezi yotsimikizika ngati iwe ukuidziwa nyenyezi yakumpoto iwe ukhoza kupeza njira yako nthawi zonse koma o apo ndi pamene munthu wasochera ndipo iye sakudziwa basi njira yoti apiteko tsopano ine ndikuidziwa nyenyezi iyo ndiyoposa nyenyezi yakumpoto ndipo kumangirizidwako ndi kuona kukhalapo kwake zilibe kanthu momwe iwe wasocherera kapena kumene iwe uli iwe ukhoza kupeza njira yako yobwerera mwachitsogozo chake amenewo ndi mawu ake iyo ndi njira yotulukira kumavuto onse ndi njira yakumtendere ndi njira yakukupambana ndi njira yakumoyo iyo yokha ndi kutsatira nyenyezi iyi Ambuye Yesu ndipo tsopano ngati iwe wamangirizidwa kunyenyezi imeneyo mzimu oyera umakhala kampasi imene imatsogolera kunyenyeziyo woyera kampasi imakokedwa ndi maginito kupolo la kumpoto limenero ndipo ndiyo njira yokhayo zilibe kanthu kuti uli mu nkhalango yayikulu bwanji kapena ndi thengo lochuluka bwanji lomwe lakuzungulira iwe kapena momwe pa nyanja pali chifunga dzanja la kampasi limenero iwe ukhoza kulitembenuza mwanjira iliyonse yomwe ukufuna ndipo ilo limazungulira mbuyo momwe ndikuloza kunyenyezi yakumpoto ndipo pamene ife tili muvuto ndipo tikumudalira Khristu pali chinthu chimodzi chotsimikizika mzimu oyera udzatilozera ife kumawu amene adzatitsogolera ife kunyenyezi yakumpoto ndi kudzapereka zonse zimene ife tikuzisowa iye ndi mtheradi wathu kwa munthu amene wasochera mkhalango kampasi ndi chinthu chimene chimamulondolera iye kupita kunja pamene ife tili muvuto pali chinthu chimodzi chokha ndi chotsimikizika basi monga nyenyezi yakumpoto malingana ngati dziko layima pa malo ake ndi kumatembenuka mozungulira nyenyezi yakumpoto idzakhalabe mmalo mwake ndipo bola ngati pali umuyaya Khristu adzakhalabe mpulumutsi nthawi zonse ndi njira yotulukira kuvuto lililonse kusemphana kulikonse yeselo lililonse chilichonse ndipo chotero ife amene ife tili omangirizidwa kwa iye ife sitimakhala okhumudwa ndi kutengeka monga momwe dziko limachitira ndipo ife tichita chiyani za ichi ife tichita chiyani za icho ife zimaoneka ngati silinazikike komwe koma munthu amene wadzika moyo wake mwa Khristu Yesu chidaliro chake pamenepo akudziwa kuti pamene wapempha Atate chilichonse mu dzina lake Yesu anati ine ndidzachichita icho izo zimakhazikitsa zimenezo izo zikukhazikitsa izo ndi ameni izo ndi mteradi icho ndi mapeto pamene Yesu anati apemphena Atate chilichonse mu dzina langa ine ndidzachipereka icho tsopano icho ndi mapeto ndi zimenezotu chilichonse chimene inu mukuchisowa pamene mupemphera khulupirirani kuti mwachilandira icho mudzakhala nacho izo zikukhazikitsa izo ndizo zonse za izo maona ngati ife tazikika kwenikweni ndi kukhulupirira izo ndipo ife tamupanga iye kukhala mtheradi wathu chifukwa iye amatero iye ndi mtheradi amene amatichotsa ife kumantha onse sipamakhala mantha pamene mwamangirizidwa kwenikweni ku thanthwe la mibado sipamakhala mantha kwa wokwera ngalawa kaya ndi mwamphamvu bwanji momwe ngalawayo ikugwedezekera ndi mafunde bola ngati nangula ameneyo wagwira pamwamba pa phiri kumeneko bwanji ndithudi iye amadziwa kuti ngalawayo ikhala chiriri iyo sipita morunjika ku thanthwe kina kwake iyo silowa madzi ena osaya ndi kutembenuzika chifukwa iyo ili ndi mtheradi wozikika pamwamba pa phiri lina ndipo pamene munthu angathe kupemphera pemphero la chikhulupiriro ndi kuzika moyo wake uko mu mawu a Mulungu mmene miyamba yonse ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu amenewo sangakhoze kutero sipamakhalanso mantha aloleni iwo abwere anene chilichonse chimene iwo akufuna chikhulupiriro chathu chili mwa Mulungu Mulungu yekha ife timakhulupirira izo panali nthawi imene makhalidwe a patebulo a fuko lina ankakhazikika pa mawu akazi ndi kukhulupirira kuti dzina lake linali Emily Post tsopano iye anali mtheradi wa makhalidwe a patebulo ngati Emily Post akanati muzitenga ndi kudya nyemba zanu ndi mpeni izo zinali chomwecho izo zinali chomwecho chifukwa iye anali mtheradi wa makhalidwe a patebulo ngati iye akanati muzimwa khofi wanu kuchokera msosala yanu ndipo muzimwa monga munachitira zilibe kanthu kuti zikumveka mwauve bwanji. Iyo inali mteradibe, aliense anka gwadira kuizo, chifuwa iyo anka murenga iye kukala nteradi wa makalido abatebulo. Ife, tukienela kukala ndi nteradi, zilibe gantu zuma ife tikuchita. Gati ife, titi, tizewa nilitse jiri jonse, tukienela kukala ndi nteradi. Inali ipo ntao imene mau a Hitler, anali nteradi ku Germany. Zinalibe gantu chimene inaliense anka nena, mau a Hitler, anali nteradi. Ngati ye anati iwo afe, iwo ankafa. Ngati ye anati iwo akhale moyo, iwo ankakhala ndi moyo. Ndipo ngati ye anati ife tipita ku nkhondo, kapena ife sitipita ku nkhondo, chilichonse chimene ife tingachite, mau ake anali nteradi. Inalipo nthawi imene Italy inali ndi nteradi. Amenewo anali mau a olamulira mwankhanza wawo Mussolini, chimene ye anena kuti muchite. Iwo anati womwe yendetsa wake anafika. Mola wirira ndi miniti modzi kuti akamutenge iye. Yana muombera iye. Chifukwa chiyani? Yana ati sindikufuna kuti iwe uzifika pano. Mola wirira ndi miniti modzi. Ine ndikufuna kuti iwe uzifika pano padontho panthawi yondendende. Mugona? Mau ake anali nteradi. Italy yense ankagwadira kwa iwo. Inalipo nthawi pamene Farao mu Egupto anali nteradi. Koma inu mugona? Koma ziganizo zonsezi zimene iwo anazipanga zinali ziganizo zopangidwa ndi anthu. Ndipo izo zonse zinalephera. Chifukwa chiyani? Chifukwa izo sizinali zogwirizana ndi anthu. Izo sizinali zogwirizana ndi mawu a Mulungu kwa moyo wa munthu. Ine ndikufuna zimenezo, ine ndikuyembekeza kuti zizikika. Ngati ndikuyembekeza kupulumutsa moyo wa munthu, ndikuyenera kubwera mogwirizana ndi mawu a Mulungu ndi dongosolo la Mulungu la moyo wa munthu. Ndipo njira yokhayo imene inu muti mudzapezere izi, ndikuzipeza izo mu mawu ake. Ndikuzikhulupirira izo. Tsopano kotero a Farao amenewo ine ndinali ku Egupto osati kale kwambiri. Ndipo ine ndikuganiza iwo ankachita kukumba mapazi 20 kupita pansi munthaka kuti apeze a pamalo pamene Farao ankakhala monga mfumu ya dziko lapansi. Ndi a Herode akulu ndi ena otero kudutsa chotsika kutsatira nzerewo. Ife tikuona pamene maufumu awo anagwera ndi kumapitirira. Koma pali ufumu umodzi umene uli pamwamba pa maufumu onse. Iwo ndiwo kwera mwamba kwambiri kukafika miyamba mpaka iwo sudzatha konse. Ndipo uko kukukhala mfumu imene pamene iyo ipanga lingaliro lake pa chilichonse. Ndipo ife kukhulupirira lingaliro limenelo. Umenewo ndi nteradi. Izo zidzakhala mwanjira imeneyo mosirabadira chimene wina aliyense anganene za izo. Ndimo mwemo nthawi zonse. Sobano khoti lathu lalikulu, khoti lathu lalikulu ilo ndi nteradi, mathero a milandu yonse. Sobano ife tiyenera kukhala ndi ilo. Nthawi zina ife tikhoza kusagwirizana ndi lingaliro lake monga iwo sanagwirizane ndi Hitler ndi ena otero. Komabe ife tikuyenera kukhala ndi nteradi uyu. Ndipo nteradi wa fukoli ndi milandu ndi khoti lalikulu. Makhoti athu a madera akhoza kuzenga chilichonse ndi kugamula ichi. Koma khoti lalikulu limalamulira pamwamba pa onsewo. Ife tikuyenera kukhala nalo monga fuko. Ife tikuyenera kukhala ndi lingaliro lake chifukwa fuko limamangidwa ku nteradi uwu wa khoti lalikulu. Chabwino, chilichonse chikuyenera kukhala ndi nteradi. Kodi mumadziwa kuti masewera ampira wamba ameyenera kukhala ndi nteradi? Eya, kodi nteradi wa masewero ampira ndi chiyani? Wakherere bwanji padakhala kuti palibepo wakherere. Maona wakherere zilibe kanthu pamene iwe waima ndi malo otani amene iwe ukuyang'anapo. Ndipo iwe nkudzati iwo unali mpira. Ndipo iye nkuti kunali kumenya. Chabwino icho ndi chimene chinali uko kunali kumenya. Chifukwa chiyani? Chifukwa mau ake zilibe kanthu zomwe owonererawo ananena zomwe wina wake ananena ndi kumenya. Chifukwa iye anati iko ndi kumenya. Ndipo iye ndi wakherere. Sobano bwanji ngati pakanati pasakhale wakherere, pakanakhala mkangano woterowo ndi chilichonse muphokoso, mpaka inu simungakhale ndi masewero ampirawo. Chotero inu mukuyenera kukhala ndi nteradi kuti mukhale ndi masewera ampira. Izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo. Tsopano pakuyenera kukhala nteradi mu nyali zapansewu. Nyali zapansewu ndi nteradi kani kwa woyenda pansewu. Nanga bwanji ngati pakanakhala kuti panalibe nyali pansewu. Kapena bwanji ngati nyali zapansewuzo zikanazima Ndivo inu mkumathamangira munseu, kuma munthu mmodzi nkubwera njira iyi, ndivo iye nkuti tsopano ine ndinali pano poyamba, ine ndikuyenera kudutsa, winayo nkudzati ndachedwa kuntchito, kukamba zachisokonezo cha panseu, inu mungakhale nacho icho kwenikweni. Koma mwaona nyali za panseu zimakhazikitsa, izo ndi mtheradi, ngati nyali yayaka ya green pitani, ngati yayaka yofira imani, ngati pakanadi pasakhalepo chinthu choterocho monga a nyali za panseu, ndiye kuti bwenzi tikukhala ndi chisokonezo cha panseu. Ndipo chimenecho ndicho chili vuto muchikhulupiriro cha Chikhristu lero. Ife tili ndi chisokonezo za panseu zochuluka, aliyense akudzipangira yekha mtheradi wake. Pamene ife tili ndi mtheradi mmodzi, ndipo ndiwo mawu a Mulungu wamoyo. Iwo amakhazikitsa izo kwa nthawi zonse. Zilibe kanthu zomwe wina aliyense anganene. Izo zafika pafupifupi pa malo monga momwe zinkakhalira mʼmasiku aoweruza. Aliyense ali naye mtheradi wake wake. Koma izo zonse zimalephera monga Farao ndiye naotero. Koma mtheradi wa Mulungu ndi mawu ake. Iye amawapereka iwo, ndipo miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka. Koma iwo sadzachoka konse. Ine ndimazikonda zimenezo. Tsopano ife tilibe nthawi yochuluka, kotero ife tingoyang'ana kwa mphindi zochepa kwa anthu ochepa amene anakumana ndi zovuta. Ndi za nthawi zimene imfa inali pafupi, monga ife tayimira usiku uno, ndipo iwo anatenga mtheradi. Tiyeni tikambirane ndi ena iwo. Tiyeni tibwerere ku nkhani yakale imene ili yodziwika kwa tonsefe, masiku amene tchimo linali litawunjikana mu dziko mpaka Mulungu anadwala ndi kutopa nalo. Ndipo dziko linali loti liwonongedwe. Ndipo Mulungu anamupatsa Nowa mtheradi amenewo anali mawu ake. Ndipo zinalibe kanthu mtheradi ameneyo anali wakupulumutsidwa kwa anthu. Nowa anadziwa kuti dziko lapansi linali loti lifa. Ndipo Mulungu anamupatsa iye mtheradi, ndipo umenewo unali mawu ake. Tsopano kuti awapulumutse anthu ake ku imfa. Tsopano kodi mtheradiyo anali chiyani kuti awapulumutse anthu kuchoka ku imfa masiku a Nowa? Anali mawu a Mulungu, umenewo unali mtheradi. Zinalibe kanthu zimene wina aliyense ankanena. Chimene sayansi inkanena, mulibe mvula mwamba amenemo. Ife tikhoza kuombera mwezi ndi zida zathu, kulibe mvula kumeneko. Kodi mvulayo igwa bwanji? Ngati Mulungu ananena kuti kukanadzakhala mvula ikugwa, Mulungu akanakhoza kuyika mvula mumlengalenga ngati iye ananena chomwecho. Nowa ankapitiriza ntchito yake momasuka ndi kumapanga chingalawa chopulumutsiramo anthu. Pakuti panali mtheradi udaperekedwa kwa anthu kuti iwo akanadzapulumutsidwa ngati iwo akanatenga njira yoperekedwa ndi Mulungu ya mtheradi ameneyo. Kotero pambuyo pa nthawi ina, pamene ife tavomereza mtheradi, ndikufuna kunena ichi chifukwa cha makolo anawa. Zechimene ine ndikufuna kuti ndikuuzeni inu mukamphindi chabe. Tsopano ngati a nthawi zina pamene ife tavomereza izo, ife timayikidwa pa yesero kuti aone ngati ife tikuzikhulupirira izo kwenikweni. Ife Mulungu kawirikawiri amachita zimenezo. Ndipo Mulungu amagwira ntchito, iye sangasinthe dongosolo lake chifukwa mawu ake ndi iye mwini. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anakhala pakati pathu, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kotero nthawi zonse ndi Mulungu. Pamene iye ayitanidwa pachochitika kuti achitepo, ndipo lingaliro limene iye amapanga, iye ameyenera kukhalabe ndi lingaliro limenelo. Iye sanga athe kulisintha ilo chifukwa iye ndi wopanda malire. Tsopano ine ndikhoza kusintha lingaliro langa, inu mukhoza, chifukwa ife tili ndi malire. Chotero ife timalakwitsa, koma Mulungu sangasinthe lingaliro lake chifukwa iye ndi wopanda malire. Ndipo lake lingaliro lake limakhala langwiro nthawi zonse. Iye sangakhoze kunena kuti ine ndinalakwitsa apa, ndipo ine ndisintha lingaliro langa. Chifukwa izo zingasonyezere kuti Mulungu akhoza kusintha. Ndipo Mulungu sangasinthe ngakhalenso mawu ake sangasinthe, yali yemweyo nthawi zonse. Chotero Mulungu anampatsa Nowa yesero atatha kuvomereza mtheradi wake. Nowa analowa muchingalawa, Mulungu anatseka chitseko kumbuyo kwake. Mose kayikira iwo anati, tsopano mawa kudzakhala mitambo yakuda, ndipo kudzakhala mabingu ndi mphezi, ndipo mvula idzagwa, koma inu mukudziwa, tsiku lotsatira dzuwa linatuluka mowala basi monga ilo linayamba lachitirapo. Ine ndikulingalira okhupirira m'malire anati ife tipita kumeneko, bambo okalambayo akhoza kukhala kuti amalondola za izo, kotero muna mwake sayansi malakwitsa kuti uko kukhoza kukhala mvula ina kumwamba kumeneko, koma kumbukirani iyo inali isanavumbepo. Makenako tsiku lachiwiri dzuwa linali lowala basi monga ilo limakhalira nthawi zonse, lachitatu, lachinayi, lachisanu, lachisanu ndi chimodzi, ndipo mpaka tsiku lachisanu ndi chiwiri, koma Nowa anali atakwera mchipinda chapamwamba kuti azitha kuyang'ana mu mlengalenga. Ndipo mmawa wa lachisanu ndi chiwiri lija, pamene inadzafika nthawi pamene anthu anali atakana njira ya mtheradi ya Mulungu ya chipulumutso yopulumutsira miyoyo ya anthu, mvula inayamba kuvumba ndipo ngalande zinadzadza, ndipo ngalawayo inayamba kunyamuka, ndipo inamutengera Nowa ndi iwo kuchitetezero. Ndithudi chifukwa iwo ankadalira mu mawu a Mulungu, mtheradi mawu alonjezo a Mulungu. Zilibe kanthu momwe izo zikuonekera moyipa ndi momwe kulili mdima, khulupirirani ibe mtheradi wanu. Mose bwanji wake iye anali atayesetsa kuti apulumutse moyo wa Hebri osauka amenewo, ndipo iwo anali pafupifupi moyipa kapena moyipa basi monga momwe ana awiri awa alili amene ife tukuyesetsa kuti tiwapulumutse usiku uno. Iwo anali akapolo, ndipo iwo ankawapha iwo mwachisawawa basi nthawi iliyonse imene iwo ankafuna kutero. Ndipo Mose anamverera mu mtima mwake kuti icho sichinali chifuniro cha Mulungu, kotero iye anayesetsa kuchita izo kupyolera mu maphunziro. Iye anayesetsa kuchita zimenezo mwakuyesetsa kwake komwe, ndipo iye anapeza kuti analephera momvetsa chisoni. Iye anachita china chake iye mwini chimene sichinali cholondola, chifukwa iye anamupha munthu wina, ndipo chimenecho sichinali cholondola. Kenako iye anapita mchipululu, ndipo anakakhala kumeneko kwa zaka 40, koma tsiku lina iye ankaweta nkhosa kuseri kwa chipululu, ndipo panali kuwala muchitsamba. Ndipo pamene Mose anafika pafupi ndi kuwala uku, liwu la Mulungu linayankhula kwa iye kuchokera mu lawi la moto ili ndili kumbuyo muchitsamba ichi, ndipo linati, Mose, Mose. Ndipo iye anati, ndine pano Ambuye. Ndipo iye anati, vula nsabato zako, pakuti malo amene wayimapo ndi opatulika. Ine ndamva kubula kwa anthu anga, ine ndamva msonkhano wawo wa mapemphero. Ndakumbukira kuti ndinawalonjeza iwo mayi, ngati izo sizingayike mitima ya okhulupirira Chikhristu pa moto usiku uno, ine ndi Mulungu. Ndakumbukira kuti ndinalonjeza izo momwe liwu limenelo linalili la malemba. Ndipo iye anati, Mose, ine ndikukutuma iwe kumusi uko kuti ukawapulumutse iwo. Ndipo Mose, chifukwa monga ine ndinanenera pachiyambi pamene iwe utenga mtherada ameneyo wa Mulungu, iye amakupangitsa iwe kuchita zinthu zimene chabwino nthawi zina zoseketsa pamaso pa anthu. Kodi inu mungalingalire munthu amene anali atathawa kwa Igupto, mawa wotsatira atatha kuona mtheradi uwu? Mawa Mulungu awa anayankhula kwa iye umboni wotsimikizika, chifukwa anali mawu, lonjezo linali pamenepo ndi kutsimikizira kwa Mulungu wamkulu wachilengedwe, momwe iye anachitira chozizwitsa pa pamaso pa Mose, ndipo anaonetsera kuti iye anali Mulungu wachilengedwe. Ndipo Mose mawa wotsatira anamutenga mkazi wake, ndipo anamukweza iye pabulu ndi mwanayo mchiuno mwake, ndipo wazaka yeyite zakubadwa ndevu zikulendewera mpaka mchiuno mwake, mutu wake wadanzi ukunyezimira ali ndi ndodo yokhota mdzanja lake, akupita kumusi cha ku Igupto akufula mwamphamvu momwe iye akanathera. Iwe ukupita kuti, Mose, ine ndikupita uko ku Igupto kukalanda. Kukalanda kuwukira kwa munthu mmodzi. Chifukwa chiyani? Iye anali ndi mtheradi, iye anali ndi china chake, iye anali ndi mawu a Mulungu. Iye akanakhoza kuyimapo mwamuna wa zaka 80 zakubadwa ali ndi bulu ndi ndodo mdzanja lake. Ndizo zonse zimene iye anali nazo monga kuwukira kwa munthu mmodzi ku Russia lero, koma iye anapita kumeneko ndipo anakalanda, chifukwa iye anali ndi mtheradi, iye anali atayankhulana ndi Mulungu, iye anali atamva liwu la Mulungu. Ndipo iye chinthu chake chinali chakuti iye anachita zimenezo londola, chifukwa chiyani? Icho chinali ndi iye masiku onse a moyo wake. uyo anali nteradi. Halibe muntu amene ali ndi ufulu wakera baguwa kukala ligira utenga kukaboka ye mwini ata endapo panchenga wopatu ligawo amene halibe wotsutsa kapena woso kubirira anga koze kuforokoza konse motsutsa cha uzimu cha Mulungu. Yesu saka na walola opfunzira ake kuti azila ligira panalibe kanthu momwe iwo anka mwedziwira iye bwino iwo anka yenera kupita kumzinda wa Yerusalemu kumeneko kukadikirira mpaka iwo atadzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Iwo ankayenera kukhala ndi chowachitikira chimenecho. Mose podziwa kuti iye anali mneneri ankadziwa kuti iye analeredwa kwa cholinga ichi, koma popanda kukhudza kwake kumeneko mtheradi umenewo china chake chimene chinatsimikizira kwa iye kuti pamene iye anapita kumeneko iye akanakakhala ndi chiwombolo cha anthu awa. Iye sanali konse chimodzimodzi, iye anapita kumeneko chifukwa iye anali ndi mtheradi, ndipo iye anakachita chimodzimodzi basi chimene Mulungu anamuuza iye kuti akachite. Nalibe manta muntima mwake pamene iye anaponyera pansi ndiyokazo kapena ndodozo, ndipo izo zinasanduka njoka. Ndipo otsanzira chithupithupi anabwera ndi mtundu wawo wa utumiki, ndipo anaponyera pansi ndi kuchita chinthu chomwecho. Mose anali atachita ndendende basi chimene Mulungu anamuuza iye kuti achite. Panalibe chilichonse kwa iye choti achite koma kuima chiliri ndi kuona ulemerero wa Mulungu. Ndiye ife tikupeza kuti Mulungu analenga njoka yake ndipo inadya zina zonsezo. Umo ndimomwe izo zimachitikira. Iye anali wotsimikiza kuti Mulungu amene anamuuza kuti achite izi akanatha kumusamalira iye mu nyengo yovuta. Kodi ife sitingathe usiku uno pa maziko a nyamata ameneyo akupereka mtima wake kwa Khristu tiime pa mtheradi uwu kuti Mulungu akhoza kupanga zosatheka kukhala zotheka. Iye akhoza kusintha mitima ya oweruza. Chifukwa chiyani ife timaduma mwa mantha za zinthu zina? Tiyeni timutenge Mulungu poyamba. Tizibweretsenso izo kulonjezo. Mulungu analonjeza izo kuti iye akanadzachita izo. Chotero kumbukirani, Mose nthawi zonse anali munthu wosinthika chifukwa iye ankatenga mawu a Mulungu ndipo akhulupirira iwo. Ndipo iye anali ndi lonjezo lotsimikiziridwa kwa iye. Ndiyangati amene ife tikanakhoza kuwatchula ife tilibe nthawi. Olemba pakapepala lero ndi malemba apa za Danieli momwe izo zinali. Chimene izo zinali icho chinali chilango cha imfa kwa iye kuti apemphere kwa Mulungu wina aliyense. Koma iye anali atalumikizana ndi Mulungu ndipo iye ankadziwa kuti Mulungu anali wokhoza kumusamalira iye. Ana achihebri iwo akanadzaponyedwa mu ng'anjo ya moto ndipo akanawotchedwa ndi kutentha kutentha ka 7 kuposa momwe ng'anjoyo inatentherapo. Ana achihebri aja anamukhulupirira Mulungu. Iwo anati, Mulungu wathu ndi wokhoza kutipulumutsa ife ku ng'anjo iyi. Chifukwa chiyani? Iwo anali ndi mtheradi. Iwo anali ndi mawu a Mulungu. Ndipo Mulungu amene akanakhoza kuwawombola ana achihebri amenewo ku ndende ya imfa ya ng'anjo ya moto, ndimochuluka bwanji momwe iye angakhoze kuwombola mnyamata wang'ono wa chiyuda uyu kunja kuno amene ali uko mu ndende ya imfa? Ndimochuluka bwanji iye? Ndipo iye akadali Yehova Mulungu yemweyo amene iye anali nthawi zonse. Ife monga mtumwi Paulo tikhoza kuzindikira kuti Mulungu yemweyo ali moyo lero dzulo lero ndipo nthawi zonse yemweyo. Ndiyeno Akhristu akhoza kugwira dzanja losasintha la Mulungu ndi kusintha chochitika chonsecho. Pemphero limasintha zinthu. Icho ndi chimene ife tikufuna kuchita. Kodi tinganene bwanji za Yoswa? Iye awoloka bwanji Yordano? Zikuoneka ngati Mulungu anali msilikali wa chilendo mu mwezi wa Yebulo momwe pamene madzi anali atasefukira monga chomwecho. Koma iye anati kwa Yoswa, tenga likasalo ndipo pita patsogolo. Ndizo zonse zomwe iye ankayenera kuti achite. Ndipo Mulungu anasunthira Yorodano mbuyo ndipo anapanga malo owuma, ndipo iwo anawoloka ndipo anapulumutsidwa. Izo zinachitika motani? Zosadabwitsa, Yoswa anati, ine ndi nyumba yanga tidzamutumikira Ambuye. Momwe Davide mbadwa yayikulu ija, momwe ife tikanafunira kuyankhula za iye ife tilibe nthawi, koma ndipo nthawi zambiri monga tinamumva wina wake akuyankhula mphindi zingapo zapitazo zokhudza Davide ndi tchimo lake. Koma pamene zonse za izo zinakhululukidwa pamene iye ankapita ku nkhondo, ndipo ife timazitcha izo mu dziko, zinthu zinafika povuta ndipo kutsutsa kunali kwakukulu. Ndipo Davide anagona pamenepo pansi pa mtengo ndipo anatuluka thukuta mpaka iye anamva phokoso likudutsa mutchire la mabulosi ndipo izo zinali zosiyana. Davide anadzuka ndipo anapitirira chifukwa chakuti iye anali ndi mtheradi mwakuti iye ankadziwa kuti uyo anali Mulungu akupita patsogolo pake. Kodi ife sitingapemphere pemphero la chikhulupiriro limene liti limutumize Mulungu kwa woweruza kumusi uko? Ndithudi ife tikhoza, ife tikukhulupirira kuti ife tikhoza ngati ife titi tigwiritsitse kuntherada ameneyo. Momwe Abrahamu anazitchulira zinthu zomwe kunalibe ngati kuti zinalipo chifukwa iye anali ndi lonjezo la ntheradi lochokera kwa Mulungu kuti Mulungu akanati amupatse iye wake kumupatsa iye mwana kupwerera mwa Sara. Ndipo pamene mkaziyo anali usinkhu wa zaka 100 kapena iye anali ndipo mkaziyo anali 90 iye sanagwedezekebe pa lonjezo la Mulungu mwakusakhulupirira koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Ndipo ife timadzinenera kuti ndife ana Abrahamu. Pamene Abrahamu, pamene ife takhalapo nalo Baibulo lolembedwa kuyambira masiku a Abrahamu, ndi mboni zonse zimene ife takhala nazo kumbuyoko kuti Yehova amasunga mawu ake kuti Khristu ndi mwana wa Mulungu. Iye ndi mkhalapakati pakati pa munthu ndi Mulungu, ndipo palibe mkhalapakati wina kupatula iye. Ndikulonjeza ngati inu muwapempha Atate chilichonse mu dzina langa, icho chidzaperekedwa. Ndipo ife timadzinenera kuti ndife ana Abrahamu. Pamene Abrahamu anazitcha zinthu zimene zinalipo ngati kuti panalibe chifukwa iye anakhulupirira Mulungu mwantheradi. Ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Moyo wa Paulo wokhazikika pa Khristu unali mtheradi wake, iwo unamumangirira iye. Khristu anali mtheradi wa chiukitsiro monga tikuwerengera apa. Iye anati Mulungu analumbira malumbiro kwa Davide kuti sadzasiya solo yake mu gehena. Lumbiro ndi mapeto a mikangano yonse. Ndipo iye analumbira kuti iye sadzasiya solo yake mu gehena koma kuti adzamuukitsa iye. Ndipo chotero iye anamudalira Mulungu ndipo anapachikidwa, anafa, anaukanso ndipo anakwera kumwamba chifukwa iye anakhulupirira Mulungu. Ndimochuluka bwanji pamene iye akupereka chitsanzo momwe ife tingatengere mtheradi ngati Khristu anamutenga iye pa lonjezo limodzi limenero pamenepo. Ndimochuluka bwanji momwe ife tingathe kumutenga iye ndi masauzande amalonjezo. Ndipo ndi magazi a Yesu Khristu pamenepo kuti ayeretse njira yathu ndi kutiolotsa ife pa phompho lalikulu lija la tchimo limene linatirekanitsa ife la kusakhulupirira kuchokera kwa Mulungu ndi kutibweretsa ife mukukhalapo kwake komwe kuti tiyankhulane ndi iye. Izo zikanakhala mochuluka bwanji, inde ife tikuyenera kukhala nawo mtheradi. Ine ndikuganiza za mmodzi pakali pano monga potseka angakhale George Washington pamene America anali wang'ono ndipo ife tinkamenyera moyo, moyo wa fuko lalikulu ili limene ife tili nalo. George Washington anali mkhristu, iye anali wokhulupirira. Ndipo kumusi ku Valley Forge ine ndimauzidwa kuti asilikali achimerika anali kokha pafupifupi gawo limodzi mwa magawo atatu a iwo anali atavala nsapato. Ndipo nyengo ya chisanu inali yozizira ndi nyengo ya zero. Ndipo mtsinje utawuma ndi kusefukira ndi achi British kumbali inayo. Ndipo moyo wa fuko laling'ono ili unali pafupi. Kodiye anachita chiyani? Iye anali mkhristu, iye anapita kunja usiku ndi kukagwada pansi mu chisanu ndipo anapemphera mpaka kunyowa ndi madzi a chisanu atakwera kuzungulira mchuno mwake. Ndipo iye anakhala pamenepo ndipo anapemphera mpaka iye anapeza mtheradi yankho lochokera kwa Mulungu kuti Mulungu akanati amupatse iye chigonjetso. Ndipo tsiku lotsatira Valley Forge sanali kanthu kwa iye. Iye anawoloka Dharaweya anakankha kudutsa mu chisanu ndi asilikali ovala mwatheka atawuma mwatheka mapazi yawo opanda nsapato ali pansi mu chisanu. Ndipo iye anatenga iyo pamene zipolopolo zitatu za mfuti zinadutsa mu chikhotho chake. Chifukwa chiyani? Yankadalira mu mtheradi wa pemphero loyankhidwa amen. Madziko omwe afuko lathu anakhazikika pa chinthu choterocho. Kodi vuto ndi chiyani ndi anthu lero amene amadzinenera kuti ndi a Khristu? Chifukwa chiyani tasokonezeka muola ngati ili? Tiyeni tisasokonezeke, tiyeni tikhale asilikali, inde Bwana. Iye anapemphera mpaka anapeza yankho limenelo. Ndiye panalibe mtsinje wa mtambo, panalibe asilikali wopanda nsapato wosalabadira za nyengozo. Iwo akanakhoza kutenga iwo chifukwa Mulungu anali atanena chomwecho. Chipulopolo sichikanatha ngakhale kumupha iye kuchokera kumfuti ya ndani. Ndithudi chifukwa chiyani iye anali ndi msonkhano wa pemphero. Iye anapeza yankho. Momwezo zinalili zabwino usiku ina pamene mtumi Petro anali mundende ndipo iwo anali woti amuphe iye mmawa mwake. Iye anali woti afa pansi pa chilango cha imfa monga Muyuda wang'ono uyu ali woti achitidwe tsopano. Koma kodi iwo anachita chiyani? Iwo anachita chinthu chomwecho chimene ife kuno ku Houston tikuyesera kuti tichite. Iwo anapanga msonkhano wa mapemphero ku nyumba ya John Mariko. Pamene iwo anali kupemphera, ngero wa Ambuye anapita ku ndende ndipo anakatsekula zitsulo za ndende ndipo anatsekula zipata ndipo kupitira izo anamutsogolera Petro kunja ndipo anabwera mpaka ku msonkhano wa pemphero komwe. Ine ndikukhulupirira usiku uno kuti Mulungu yemweyo ali moyo. Ngati iye si ali Mulungu yemweyo, ndiye kuti pali china chake cholakwika. Ndithudi kodizo zinachitidwa bwanji mwa msonkhano wa mapemphero mwa Khristu wokhulupirira amene ankakhulupirira ndipo anakhulupirira kuti Mulungu akanamuwombola mʼbale wawo ku chilango cha imfa. Iwowo anali Akhristu amene anakhala usiku wonse ndipo anagona pa nkhope zawo ndipo anafuwula ndi kupemphera. Monga ine ndinamumvera mmodzi wa atumiki kanthawi kapitako akunena kuti iye akanatafuwule utali wa usiku wonse. Vuto lake ndilakuti lero anthu amalekerera, iwo amatopa, amagona, iwo sangathe ngakhale kukhala mu msonkhano wa maminiti 10 nkomwe. Chabwino icho ndi china chake cholakwika. Ngati mumamukonda Mulungu, chabwino ife tikuyenera kukhala odanganidwa. Zikuyenera kukhala zathu, ziyembekezo zathu, zokhumba zathu. Izo zikuyenera kukhala chilichonse chimene chili mwa ife chikuyenera kukhala mu chikondi cha Khristu. Amen. Ife timakhala mwa ulesi kwambiri. Ife timakhala wosakhudzidwa kwambiri. Pamene dziko likufa pansi pa mapazi athu, kukonkulondola, miyoyo ya anthu ikutuluka opanda Mulungu. Ndipo ife timakhala chomwecho zosatikhudza kwambiri za zimenezo. Bola ngati ife tili ya mpingo ndizo zonse zimene timaganiza kuti zimapangitsa kusiyanitsa. Ine ndimayankhula zakudza kwa Khristu masabata angapo apitawo mu mpingo wina wake. Ndipo zitatha izo panali wina amene anakomana nane kuseri kwa Charity ndipo anati, "Mbale Branham, inu mumawaopheza anthu mpaka pafupi kufa." Ine ndinati, "Nchifukwa chiyani ine ndimachita zimenezo?" Iye anati, "Chabwino, inu mukumayankhula zakudza kwa Khristu, ine sindikufuna kumamva zinthu zoterozo monga izo. Ine ndili ndi mnyamata wang'ono pano amenene ndikuyenera kumulera. Ine ndili ndi mtsikana ku sukulu." Ine ndinati, "Kuudza kwa Khristu ndi chinthu cha ulemerero kwambiri chimene ine ndingachiganizire." Ndithudi mukuona Baibulo linati onse amene amakonda kuonekera kwake, oh my, tsiku limene chivundi chakale ichi chidzatenga chisavundi ndi iyi nyumba ya tizilombo iyi imene ndikukhalamo idzasinthidwa mukamphindi mukuthwani makwadiso. Ndithupi ngati thupi lake lomwe la ulemerero, icho chikuyenera kukhala chokhumba cha mtima wa mpingo. Mwamuna ndi mkazi aliyense akuyenera kukhala pa moto akulalikira mmisewu ndi kwina kuli konseko akuyesetsa kuti apulumutse miyoyo. Ndithudi ine ndikudabwa ngati ife tamangirizidwa kwenikweni kuntheradi umenewo umene ife timadzinenera kuti tatero. Kodi ife tikuyang'ana pa nyenyezi yoyenera yakumawa? Ngati ife tikungodalira mu mpingo wathu ndi chipembedzo chathu, mgwirizano wathu, pamene dziko likusintha, izo zimasintha ndi ilo kuzungulira ndi kuzungulira. Koma pali nyenyezi imodzi imene simasintha nkomwe. Pali chinthu chimodzi chimene sichingasinthe, ameneyo ndi Mulungu. Mulungu sangasinthe, mawu ake sangasinthe, Baibulo lake silingasinthe. Ndipo ngati munthu wabadwa mwa mzimu wa Mulungu ndi Khristu mwa iye amavomereza lonjezo lililonse ndi ameni. Izo nzoona ndithudi. Ndithudi msonkhano wa pemphero ndi chimene ife tikuchisowa. Ife tikuyenera kukhala Akhristu. Akhristu onse akuyenera kugwiritsa ntchito ntheradi omwewu, mawu wa Mulungu, mawu wa Mulungu ndi pamene amakhalapo mkhristu. Yesu anati mawu ake, ngati inu mukhala mwa ine, mawu anga nkukhala mwa inu, ndiye inu mukhoza kupempha chimene mukuchifuna, ndipo chidzachitidwa kwa inu. Taganizani za izo, inu mungafune bwanji tiradi winanso. Kodi inu mungadalire chiani chinanso kuposa china chake monga chimenecho, ngati inu mukhala mwa ine, mawu anga nkukhala mwa inu, ndiye pemphani chimene mukufuna. Kumupempha Mulungu kuti agwire ntchito pa mtima wa waweruza ameneyo kapena gulu la okhulukira milandu lija ndi kumuchotsa nyamata wang'ono uyo mu chipinda cha wokaphedwa chimenecho. Ngati ife tingapemphe izo ndi chikhulupiriro, tikukhulupirira mu misonkhano ya pemphero iyi, ife tipeza izo ndizo ine ndimangomukhulupirira Mulungu monga chomwecho. Ndipo chikhulupiriro changa chimene ine ndili nacho mwa Mulungu, icho ndi chifukwa chimene ine ndili pano usiku uno. Ndi chifukwa chake ndinayimitsa china chake ndi kudzafika kuno. Ine ndikuyenera kuyendetsa ma 100 ya mamayirosi usiku uno kubwerera ku Tucson, Arizona, chifukwa ine ndabwera kuti ndidzayike chikhulupiriro changa ndi chanu. Ameneyo ndi munthu, ndi solo ili kumeneko, ndi wina wake amene akusowa. Ndipo ife Khristu tikuyenera kudzuka kuzenizeni, kucheni-cheni, chikhulupiriro cheni-cheni, kuchimangirira icho kumawu a Mulungu ndi kuchondelera lonjezo limenelo. Inde Bwana, oh my, ngati inu mungakhale mwa ine ndi mawu anga mwa inu, pemphani chimene mukuchifuna. Ndipo kachiwiri, ngati anthu amene amatchedwa ndi dzina langa adzasonkhana pamodzi ndi kupemphera, ndiye ine ndidzamva kuchokera kumwamba. Msonkhano wa pemphero ndi zimenezo tu. Ine ndimakhulupirira mukuyankhulana ndi oyimira milandu, ndi kuyankhulana ndi maloya kapena woweruza kapena mabungwe okhulupirira milandu kapena china chilichonse. Izo zonse nzabwino, koma mʼbale, ngati chiyembekezo chanu sichingamangidwe kuchina chake choposa anthu amalingaliro achithupithupi chabe kapena malingaliro a anthu kani, inu ndithudi mudzakhumudwitsidwa momvetsa chisoni. Koma ngati inu mungamangirire chikhulupiriro chanu pa malo otero, pamene inu mukuwadziwa ndi kukhala pamenepo ndi kupemphera mpaka Mulungu atayankha, ndipo inu nkudziwa kuti muli nacho mu mtima mwanu china chake chichitika. Ine ndaonapo akufa akuukitsidwa kuchokera ku nyumba ya maliro. Ine ndaonapo maso akhungu akutseguka, makutu ogontha akumva. Ine ndaonapo matenda odzaza ndi khansa, ndi khansa yasakhoma khate akuchiritsidwa ndi mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse. Chifukwa iyo anali ndi chikhulupiriro chokhulupirira kuti Mulungu ameneyo amene anapanga lonjezo akanatha kudzasunga lonjezo lake. Chimenecho ndi chenicheni, chikhulupiriro chenicheni chonga Abrahamu anali nacho. Kumangirira pamenepo, kukhala pamenepo ndi kupemphera wosati kungogada pansi kuti Mulungu mpulumutseni munthu wang'ono wosaukayo ndipo mtumizeni iye kwawo. Ife tonse tingazikonde zimenezo. Koma tiyeni tikhale pamenepo mpaka china chake chitachitika. Oh, pamene china chake chichitika ndiye chitsitsimutso chimenecho chikhoza kugwera pakati pa anthu ang'ono awa amene akhala muholo muno siku uno. Chikhoza kugwera pakati pathu pomwe pano. Chikhulupiriro chokwanira ndi mphamvu ya Mulungu. Ngati ife tingakhoze kupemphera moboleza mpaka ife titakhudza mzere wakwathuwo, mpaka ntherada ameneyo atatsika pansi, lawira moto lomwero limene linatengedwa kuno mu Houston ndi kamera ya Ted Kipperman zaka 12 zapitazo, yali pano siku uno wankulu basi monga iye anali nthawi imeneyo kuti amuwombole nyamata ameneyo. Ngati ife titangokhulupirira izo, chifukwa iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Icho ndi chifukwa chimene ine ndili pano kudzapereka pemphero langa ndi inu nonse kuti Mulungu apulumutse moyo wawo. Ndiye ngati inu mungakhoze kupemphera moboleza mpaka inu mutalandira yankholo, kupezanso chitsimikizocho monga Washington anali nacho, monga Yohane Mark anali nacho, monga Daniel anali nacho, monga Mose anali nacho, mpaka inu mutapeza nteradi china chake chimene inu mukudziwa kuti mukhoza kumangirirako. Ndiye pa nteradi uyu ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo mabwalo a milandu onse mdziko sangakane icho mukonkulondola pa icho. Mulungu yemweyo amene anakhoza kumutenga muyuda wang'ono wa mphuno ya ngowe ameneyo ngati Paulo hatakwiya, ndipo akupita kumusi kumeneko kukapha Khristu onse pansi pa chilango cha imfa, ndipo anakhoza kumusintha iye ndi kumupanga iye kukhala mkhristu wokondeka Mulungu yemweyo ali moyo sikuno. Akhoza kusintha lamulo kukhala chisomo nthawi iliyonse imene iye atenga lingaliro kuti achite zimenezo. Haleluya, mundi chaine woyera odzikutubuza muli monse, kotero ine ndikhoza kungoyamba mu izo pakali pano. Ine ndimamukhulupirira Mulungu ameneyo. Amen. Inde Bwana. Ndiyeno Mariko 11:22 pamene inu munapemphera moboleza, iye anati, indetu indetu ndinena kwa inu, khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, ine ndinena ndi inu, ngati mudzanena kwa phiri ili, sunthidwa, pamene mtherada ameneyo wabwera kwa inu, pamene inu mwadzozedwa ndi mzimu umenewo, izo zimabwera kupyera ulamuliro wonse wa sayansi uko, usanakhale atomu kapena molekulu, ameneyo amene anayankhula chilichonse kuti chikhalepo, ndipo pamene solo yanu yazikika kwa ameneyo, palibe chilichonse chimene chingaletse icho. Uko nkulondola nenani kwa phiri ili, suntha, ndipo sakayikira mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti chimene mwanenacho chidzachitika. Mukhoza kulandira chimene inu mwanena, ngati uyo sintheradi oti tigwireko, ndithudi uyo ali. Uko nkulondola mtheradi. Tsopano fuko lili naye mtheradi, moyo wa kunyumba kwanu uli naye mtheradi kulikonse. Ngati icho chili choti chidzakwaniritsa chilichonse, icho chikuyenera kukhala ndi mtheradi. Ife tikumuyamikira woyimira milandu uyu, ife tikuyamikira o amuna ena onsewo wopempheretsa wabwino uyu kuno wochokera ku California, ndipo thenga wopambana bwanji ndi mʼbale wathu amene anayesetsa kutenga ndalama ndi chilichonse kuyesetsa kuti amuthandizire mkazi wosauka uyu, ndi ndiyana ake kuti awapulumutse iwo. Zonsezo ndi zabwino, ife tikuyamikira zimenezo, ndipo ndine wa zimenezo. Koma pali chinthu chimodzi chopitilira zimenezo, anzanga, pamene ife tikutseka msonkhano uno usiku uno, ife tikuyenera kumangiriza izo ku mtheradi, msonkhano wapemphero pamaso pa Mulungu umene uti utumize chiwombolo kuchokera kwa Yehova Mulungu yemweyo. Iye ali Mulungu mochuluka usiku uno monga iye anali nthawi imeneyo. Haleluya! Kodinu mukukhulupirira zimenezo? Tiyeni timirire pa mapazi athu ndiye, ndipo usiku uno tipange msonkhano wapemphero muno mpaka mtheradi achitike. Kwezani mwamba manja athu pamaso pa Mulungu, mupemphere mpaka mutakhudza pachimake, mpaka mtheradi agwere mu mtima mwanu. Ambuye Mulungu, mutumize mzimu woyera wanu pansi, ndipo mutumize ndi kuwamasula nawo uko. Ambuye, iwo akukhala mu zigawo za mitunzi ya imfa, china chake chikukonzekera kuti chichitike. Ambuye, ndipo ife tikupemphera kuti misonkhano ya pemphero iyi ikhudze moto. Ine ndikukhulupirira inu Ambuye, ine ndikuzilandira zimenezo, ndipo ine ndikukhulupirira kuti inu muwawombola ana amenewo. Perekani izi, Mulungu wamphamvu zonse, ife mpingo wanu tikupempha izi kupyolera mwa Yesu Khristu. Amen.